exclusive from deadhitspromos.com.
Oh wow, this is melodic sound. Even more.
Oh na na na. Oh so man. So sounds. Nilimo lifitile usali waka. Nililato la kale baby lale nisali wona. Usani lambira kwa lizo laka. Nilumenyo la kale baby lale nisali wona. Walizo laka kimo. Swala mate ni kimo. Utwa temperature ya lilato my dear. Walizo laka kimo. Swala mate ni kimo. Utwa temperature ya lilato. I could love you from me to the sky.